Hey. 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 Yeah. Hey. Emva kasobona senze njani. Le misebenzi miningi. Cabbage. Ufuna lona wama Fortnite. Ufuna lona wama month end. Ufuna lona wama gambler. Ufuna lona wama same time. Ufuna lona wama Fortnite. Ufuna lona wama month end. Ufuna lona wama gambler. Ufuna lona wama same time. Zama ngilokho ngizamile. Ufaka ngilokho engifakile. Ama CV ayipanini. Ngibona indlala ibukile. I-undertake esayidini. Ifuna intaba ibhukile. Balance ibhombile, yabona umoya uphelile. Ayi, yengizamile, ngifaka ngilokho ngifakile. Ama CV ebanini, ngibona indlala ibhokile. I-undertake esayidini, ifuna intaba ibhokile. I-bank balance ibhombile, yabona umoya uphelile. Ngifuna lona ma, engifuna lona ma, engifuna lona wama Fortnite. Ngifuna lona ma. Ngifuna lona man, ngifuna lona man, cabbage, ngifuna lona uma mantende, ngifuna lona man.
Mdash. Abafaka ama CV la bangazosihlanyela. Ya. Esa. Tango. Asiphinde futhi ngisifundela ama big spender laba bemala ama sharp shooter ama can't get kansolakala o big player ayifuna lono spender lo spender lo spender funa lo spender ayifuna lono spender lo spender.
Ngifuna lona man, cabbage. Ngifuna lona uma mantende. Ngifuna lona man.